Najua napotoka sijui napoelekea. Kwenye hii dunia ni mengi yanatokea. Mola nipo jasiri wa kuweza kushukuru kwa jema na hata baya, na kama ni sikufuru. Na feel upweke bila mama kuwa hapa, bila baba kuwa hapa, ila ni Mola alitaka. Siwezi hoji why, ila I'm so alone. Nacheza omba kwa Mola awaweke peponi. Wanasema kwa mama mtoto kui, na hakuna kama mama kama ulikuwa hujui. Neno lake ndo faraja kubwa kwangu, na lina thamani kubwa zaidi urithi baba yangu. Aliniambia bora upea usiyo mali, mali bila daftari napotea bila bari. Siyo kila rafiki ndoko dhiki ni faae, mingine kakisikyo na nitege ni jikwae. The reason I'm running solo, I don't need them snitches. Istoshe, the person known by your company he keeps.
Mola ni kujasiri wa kuweza kushukuru, nima hata bali na kama nisipufuru.
It's all alone on the streets getting cold on the streets.
Ujasiri wa kuweza kushukuru, kama watabaya na kama usikufuwa.
I'm so alone in the streets, getting cold in the streets. Nidianza juwa matatizo tangu nikiwa mdogo. Nipo fariki baba nyumbani kukawa zogo. Ndugu wa karibu wakanipa kisogo. Nikaanza majukumu nikiwa na umri mdogo. Maisha bila baba, maisha tu na mama. Na mama hana kazi na mimi bado nasoma. Hakuna mwelekeo, siku zinazidi yoyoma. Ndipo hapo milipo anza kuchoma. Nilimaliza msingi sekondari sikupata. Miaka mitatu nikaanza kudata. 98 ndo nikaanza sekondari. Shule nijulikana kama Mansuri Ali. 2001 akafariki mama. Nikiwa form 4 mitihani nazidi ndama. Maisha bila baba, maisha bila mama, huku wadogo zangu wawili wanantazama.
Mola ni kujasiri wa kuweza kushukuru, nima hata bali na kama nisipufuru.
I'm all alone on the streets, getting cold in the streets.
Mola ni kujasiri wa kuweza kushukuru, nima hata bali na kama nisipufuru.
I'm all alone on the streets, getting cold in the streets. Yeah, everybody got a story to tell. Sing the top and Celine, the Raymond, Killer Records, Wapo Team.